Kuno kwa mukuri kira radio nyange news.com na ingereti news.com twongeye kubasuza mu gitondo cya none. Tugiye gukurikirana ikiganiro cya Jean Paul Turayishimiye, aho arimo guterana amagambo na Serge Ndayizeye ku kibazo cy'ishimutwa rya Ben Rutabana washimutswe 2019 tariki 5 z'ukwezi kwa cyenda. Ubu rero abantu barimo baterana amagambo, ubugambanyi bwakozwe hagati ya RNC na Jean Paul bukaba burimo bugenda bujya ahagaragara. Ibintu birakomeye cyane. Jean Paul rero arimo yisobanura nyuma y'ikiganiro cyakozwe na Serge Ndayizeye kuri Radio Itahuka. Nagerageje kugishaka sinakibona, ariko reka dukurikire Jean Paul Turayishimiye uko abivuga n'uko arimo atanga ibisobanuro. Ku bantu b'abahanga bazi gukurikirana, muraza gusanga ubugambanyi bwakorewe Ben Rutabana nk'uko twabivuze ubushize mu myaka yashize. Jean Paul Turayishimiye abifitemo uruhare kuko akorera Leta y'u Rwanda. Beno ni Umuhoza nawe ni Magigiri barakorana abifitemo uruhare. Nta n'ukuntu bavuga ngo Beno yahagarariye RNC mu Bufaransa, umuntu utazi gusoma no kwandika se yahagararira ishyaka gute? Iki kiganiro Beno n'Umuhoza kirimo ni amahirwe. Reka tubatege amatwi tubumve.
Ibyo ntajya mvugaho nk'ibyo uriya kecuru, kubera ko nyine we navuga ni hari nk'abantu bamwumva ariko nka 70% nkavuga ni yenda abaza kumpamagara bambwira ati ni injajwa mwapfuye iki ari kuzira iki cyangwa se kujya guhoza mu kanwa. Nkumva ko uwo muntu koko bafite determination cyangwa abantu uburyo bamufata. Hanyuma rero ndashaka kugira ngo mbere yuko njya muri ibyo byose sinshaka kumara umwanya munini narazana mugenzi wanjye Benwa Umuhoza musanzwe umenyereye kwisesengura, ariko impamvu yaje ahangaha nawe ifitanye isano na kiriya kiganiro. Ntabwo tuje mu isesengura ry'akarere, geopolitike, umutekano, ahubwo nuko nawe mu byavuzwe harimo ibimureba. Ndagira ngo manze mwumve ko mikoro imeze neza, hanyuma nkomeze ikiganiro cyacu musuhuze kandi muhikaze. Beno, wakoze nawe kwitabira iki kiganiro.
Neza Jean Paul, ndagusuhuje. Nibaza ko imeze neza. Niba utanyumva wambwira.
Ndakumva gatanu kuri gatanu.
Urakoze cyane Jean Paul, mboneho umwanya wo gushimira muri iki kiganiro wateguye. Ubanje no kwisobanuraho cyane. Ndagira ngo nkubwire ko nawe iki kiganiro utaza kugikora, nandi ubwanjye nari kugikora kuko mfite platform mvugiraho. Mfite ikiganiro biturwa tubyaye gikunda gutambuka buri wa mbere. Rero gitambuka kuri Radio Iteme. Iyo utantumira muri iki kiganiro nanjye nari kuvuga. Na cyane ko cyo nagomba kuvuga umuvandimwe Serge wari wavuze ibintu by'ukuri bitari byo by'ibinyoma, ndetse bimwe ubona ko byari bikeneye kubonerwa ibisubizo. By'umwihariko na Serge ubwe naramumenyesheje ndamubwira nti numvise ikiganiro cyawe nkawe n'abantu, kubw'iyo mpamvu ibyo wavuze bidakwiye ndaza gushaka akanya kandi nzabisubiza. Urakoze rero Jean Paul, nizere ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Murakoze.
Umva, urakoze cyane. Njyewe nibaza ko ibihe turimo hari ibyo bise ngo ni politiki y'ubupfura. Naganiraga n'abangiraga n'abambwiraga bati Jean Paul, numvise utangaza ikiganiro. Ndavuga ati iyo politiki aho ibagejeje mwarahabonye, yo guhishira amanyanga ngo uyu ni uwacu, ntitwavuga ngo aho ngaho biragaragara ko murimo kuryana murenge ibi. Ben amaze igihe imyaka 7 yarangiye, ntabwo ari ngombwa muri iki gihe. What? Nta gihe na rimwe bitazaba ngombwa. Uwo muntu rero naha inshuti yanjye, umwe mu nshuti zanjye yambwiye Benwa yarambwiye inkuru za blague, niba ari blague niba byarabayeho z'abasazi, umugani w'umusazi wagiye Ndera. Ndashaka kugira ngo mubabwire muri context y'iki kiganiro. Yari ngo hari umusazi warwaye nshobora kutabivuga nk'uko kuko narasekaga nyine babimbwira sinshobora kwibuka nyine ko uriya sinavuga inkuru nka nyirayo. Umusazi yagiye ngo i Ndera ajya kwivuza bamujyanye kubera ko ngo ubundi yabonaga inkoko akirukanka kubera ko yabonaga mbese ngo yahindutse umunyorogotwe. Noneho yabona inkoko akirukanka kubera ko yumvaga ari umunyorogotwe cyangwa umunyorogoto niba ariko babyita.
Umunyorogoto.
Umunyorogoto. Umunyorogoto naho umusazi we yumva ko ari nk'umunyorogoto. Hanyuma uko yabona inkoko nyine akirukanka bati se ko wirukanka we kumva ko nyine inkoko ziri bumurye nk'umunyorogoto kuko ngo zirayikunda. Hanyuma rero bamujyana i Ndera cyangwa se mu bitaro nyine by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe, aho baje bagasanga bakamugumana bamukorera traitement, ariko nyuma aza kubwira umuganga waho arambwira ati sasa muganga rero njyewe ndabona nakize, ntabwo nyumva ko ndi umunyorogotwe, ndi umunyorogotwe, ndumva ndi umuntu. Bati nibyo, ati tukwandikira utahe. Bati noneho aramusezerera, ageze ku muryango abona isake hariya agaruka yirukanka. Aramubwira ati se kandi kongeye kuko uvuze ko wakize ukaba ugarutse wirukanka. Bati oya, ati ndi muzima gihe ndabizi ko ntari umunyorogoto, ariko se n'iriya sake nayo irabizi ko ntakiri umunyorogoto. Urumva rero hari abantu benshi bumvise aya magambo ya Serge n'ay'abandi ndetse n'abandi bintu byose bagenda bavuga ku bijyanye na Ben. Hari bamwe bavuga bakasanga kuko ari ubujajwa, abandi bakumva ari ibinyoma, abandi bagasanga ari ukwibasira umuntu, ariko hari n'abandi bameze nka ya sake bashobora kuba batazi n'ukuri mu by'ukuri, bashobora kuba bumva ibintu ukubaza ati se na kanaka arabizi, niba yenda tuvuze ko wowe umpamagaye umbwira uti byihorere ese mu by'ukuri wowe urabyumva, uravuga uti Jean Paul Irenge twebwe turakuzi, reka ibyo bintu bareke bavuye baguye, ariko wowe urabizi. Ariko hari n'abandi batayizi, hari abantu bafata Serge nk'umuntu uri credible ushobora kuvuga ibintu wenda bakavuga bakabiha agaciro. Abo rero izo sake nizo nshaka kubwira uyu munsi, ntabwo nshaka kubwira abantu bandi nizo sake zishobora kuba zitazi ko ntari umunyorogoto umugani. Abo nibo bantu bakeneye kubwira. Ndashaka no kugira ngo noneho mboneraho n'umwanya iyi dosi ya Ben, hari abantu bavuga ngo tubyihorere, nabonye za text messages n'ibindi bati Ben hashize igihe mwabyihorera tugakomeza urugamba. What? Navuga ni no, iyi ntaho izagera. Rero ngira icyo nashaka kugira ngo mvuge ko ibi bintu mu by'ukuri ntabwo iyi dosiye ntabwo izavuga ngo izava mu mitwe y'Abanyarwanda, kuko ibyabaye kuri Ben, ibyabaye kuri Ben ntabwo ubundi ntabwo mwibuke ko na Bwana Major Nkubana ntabwo twatinze cyane kwirengera kuri ibura rya Nkubana, Emmanuel Nkubana, ngo twita Kadogo cyangwa se twita Kadogo, ntabwo twabitinzeho cyane kubera ko ntabwo byazanye aya maguye menshi, ntabwo twayabonye. Twashakishije hamwe dushaka kumenya ibyabaye uko yaburiye iburiye irengero, ariko ntabwo twigeze turyana ngo ducike dutangire ducikemo ibice, kubera ko harimo icyo kintu kimeze nk'aho hari unity yo kugira ngo twumve ko ikibazo ari icyacu twese bigeze.
Kuri Manuel Nkubana arimo avuga nuko nuko Manuel Nkubana nyine ari nyakamwe ari umukene, we yari majoro umusirikare utegereje ko RNC itangiza urugamba akayobora urugamba nka senior officer bakajya gukuraho ubutegetsi bwa Paul Kagame. Ariko Ben Rutabana ni umwana w'umugimba, mbese mushiki we ni umuherwe ni umukire. Mwibuka ko yigeze no gufatwa muri za 2000 inyuma y'intambara, aho yari amaze gusohora indirimbo, ntabwo nibuka izina ryayo, aho bari bacitse igihugu bagiye Ben Rutabana na Jean de Dieu wabakukiye. Jean de Dieu Ntirushwa wari umujepe, noneho nyuma bagafatirwa muri Tanzania. Jean de Dieu banza araje no kumugambanira ndose, ntabwo nyibuka neza, hashize imyaka myinshi. So Ben Rutabana rero ntabwo ari insina ngufi bacaho ikirere cyangwa bacaho urukoma. Ni nayo mpamvu RNC yasenyutse, kubera ko Ben Rutabana yari afite imizi, yari afite ingufu muri RNC. Iyi ni dosiye Jean Paul amaze igihe yisobanuraho, n'ejo bundi mu minsi yashize yayisobanuyeho. Kandi iyi dosiye yatumye za magiri bashwana. Jean Paul Turayishimye yashwanye na Jean Paul Ntagara, ndetse Jean Paul Ntagara atanga ibimenyetso bigaragaza yuko Jean Paul Turayishimye ari we wavuze aho Anne Uwamahoro Rwigara aherereye. Noneho Mwakagara ohereza amagiri, baragenda baramwica, bamwica bakoresheje amarozi. Jean Paul Ntagara yavuze ko Jean Paul Turayishimye yafashe umuryango wa Rwigara afata Adeline Mukangemanyi amufungira muri firigo. Ni ukuvuga ngo ni we bumva, nta wundi muntu bajya bumva bavuga ko Jean Paul Turayishimye ari musaza wabo. Amakuru rero umunsi ku munsi aragenda ajya ahagaragara agaragaza uruhare rwa Jean Paul Turayishimye, yuko yagize uruhare mu kugambanira Ben Rutabana na nyirakecuru bita Rosa Mary ukorana na Dr. Noble Marara kuri chaneli yabo yitwa Nyumva Nkumve. Urumva ko ngo we bamufata nk'injajwa ngo bafite ibyo bapfa. But it was one, the whole group, it was one group, and later they came to be divided. After being divided, batangira kwivananamo umwe kuri umwe avuga ibya mugenzi we. So ni ukuvuga ngo Rosemary ariwe nyirakecuru, Ben ni umuhoza, Jean Paul Turayishimye Ben umenye ko ari umwega, nyina ni umwega kazi saka umuhutu w'ibyumba, Jean Paul Turayishimye ni umukono ku giti, ni umukono. Urumva ko no mu kwezi kwa munani bazamwambika ikamba ry'abakono. Jean Paul Ntagara ni umukono, ndetse bamaze kuva muri RNC bashatse gushinga ishyaka abakono bonyine, nta wundi muntu barimo ngo barendagize abantu. Ayo ni amakuru nahawe n'undi mukono ukomeye cyane wahunze igihugu. biza kwanga iryo shyaka, ntabwo barifunguye. So ni ukuvuga ngo aka ni agace ka za magigiri zaciriweho iteka zahawe fayire namba. Ubuhanuzi bwari bwiri buvuga yuko kwa Rwigara ibintu bikomeye, ibintu bimeze nabi. Ngerageza kubyiga inuwaringa, ariko sinzi ukuntu ngize gutya. Nijira kuri YouTube uturi saa munani, turi saa munani minota makumyabiri n'umunani. Nijira kuri YouTube mbona ikiganiro cya Jean Paul Turayishimye. Jean Paul Turayishimye rero amerewe nabi cyane, kandi uko amakuru agenda ajya ahagaragara niko niwe ubwe wakunze kujya aca umugani avuga ngo uko inkende izamuka igiti niko ubwambure bwayo burushaho kugaragara. Uko rero amakuru agenda avugwa niko agenda ashyirwa ku karubanda. Nyuma y'imyaka irindwi RNC banze kwikorera ibuye bonyine, banze kwikorera ibuye rishyushye umutwaro bonyine, bahitamo rero kubwira Serge Ndayizeye kugira ngo ashyire ahagaragara Jean Paul Turayishimye bakoranaga kuri radio Itahuka.
Kuri Ben bibamo ibice, aba bari ku ruhande rwa Ben, aba bari ku ruhande rw'ihuriro nyarwanda bizana politike arizo zatuzanye uyu munsi. Mu kibisi yashize nakoze ikiganiro kuri Lettre à Miruho, ejo nzasubiza ibibazo bambajije, ariko nicyo cyatumye bizana ibi byose. Ba Serge yumva agomba gusubiza, ntabwo nibaza impamvu yumvise agomba gusubiza ko namuvuzemo ahantu yahinduye password yitahuka. Ubwo na munsi nagomba kujya gukora ikiganiro kwitahuka mu biganiro bibiri nahagiraga, kimwe cyitwa igihe n'iki kinzwe uyu munsi na JP, ahita ahindura password. Numvaga ko gusubiza yari akwiriye gusubiza, yagomba kuvuga akavuga impamvu yahinduye cyangwa akavuga ko atayihinduye, ariko yarenzeho ajya no mu bindi asubiriza ibireba Kayumba, asubiza ibireba RNC muri rusange, asubiza ibireba Chondo, asubiza ibireba Frank Ntwali, asubiriza buri wese, kandi yavuze ngo nta muwamutumye. Niyo mpamvu rero jyewe ngira ngo iki kintu tukivugeho, ndakoresha n'amagambo ye bwite. Benoit rero niba hari ikindi wavuga taratangira, ndagira ngo ikiganiro cyacu gitangire, kuko ndashaka kugira ngo njye nshyiraho pause hanyuma nsobanure ibyo yavuze.
Watangira Jean Paul.
Murakoze cyane. Byinshi mu intangiriro, mu by'ukuri nta n'ibintu byinshi bihari. Ndagira ngo mbabwire ko ikiganiro cya BBC aho RNC yavuze ku ibura rya Ben ndagifite, ikiganiro cya Murindahabi Jean Claude aho madamu wa Ben ndetse na Chondo nawe wariho uvuga icyo gihe umwanya wanjye nacyo ndagifite, dushobora kutabona umwanya uhagije wo kubishyiraho, ariko ndagira ngo niba ngombwa hari abatwandikiye mugani wa Serge ngo batwandikiye ibyo nabyo dushobora kuzabishyiraho kugira ngo umucyo nyine mwumve icyo gihe uko byari bimeze n'uyu munsi uko byari uko biba bimeze.
Ikiganiro cyondo yakora kuri BBC no kuri Voice of America, kuki Jean Paul yumva ko atagomba kugishyiraho? Kuki yumva ko atagishyiraho mu kindi gihe? Ni ukubera ko icyo kiganiro twari tugifite ku Nyange, sinzi nimba n'ubu ngubu kigihari, ariko nabonye kuri inyangenews.com radio hariho amakuru almost yose arahari, ariko noneho n'uwashaka iki kiganiro cya cyondo kuri BBC kuri YouTube yakibona. Yaravuze ngo kuwa gatanu Bel Rutabana bamubonye mu mujyi wa Kampala. Aya magambo numva nyibuka, uko niko yavuze. N'ibindi bintu yagerageje kugenda yisobanura, n'abandi bagenda bavuga ngo ntibazi aho aherereye. Igitumye mvuga ayo magambo, kuki ko ashaka gusasa inzobe, kubera iki icyo kiganiro cya cyondo adashaka kugishyiraho, akaba ashaka gutegereza ngo abantu bazandike basabe gishyirweho, no kubera iki harimo uburiganya?
Hanyuma rero reka nze mbashyirireho iki kiganiro papa abo nangize ngo nakibuze cyagiye, hari izindi zina downloadinze nyuma, niyo mpamvu ni mu kiganiro Serge yise ngo ibyo bamwandikiye ku munota, guhera kuri umunota wa kane yenda niho twatangira kugira ngo yagipozinga se ushobora kugira icyo bivugaho, nanjye ubwanjye nagira icyo mbivugaho bwana Bino, kuko ni important mwumvise ibyavugiwemo, byaba atari kusa nkaho utabyumvise ntabwo ari byo, ariko noneho no kwibaza inyungu ni iyihe yo kuza kudefanda iyi pozisiyo nona byananiye no kwibaza. Ndavuga mu myaka irindwi ishize abantu nta narimoro bafite, ni ukuvuga ngo baracyatsimbaraye ku byabaye, baracyadefanda iriya pozisiyo. Nasanze harimo ikintu cyo kubura disensi, cyo kubura ubumuntu muri iki kintu, bari guceceka gihe niko nakwibaza.
Ariko umupira nyine uhuza abantu kuriya, cyangwa mwe nk'abanyamakuru murabivugaho iki? Simbizi, sinzi impamvu ki uriya abantu babizi ibintu by'ubutasi cyangwa muri intelligence bo bazi impamvu inkuru izanwa igakoreshwa igatredinga hirya no hino abantu bakareba kugira aho bavuga. Navuga yuko ntabisobanukiwemo neza kuko ntabwo ndi umuhanga muri ibyo bintu, ibyo ndabirekera abahanga babizi, wenda nibo bashobora kuzadusobanurira impamvu ki dushaka kubona inkuru nk'iri yongeye kugarurwa muri iyi minsi. Ukabona ama YouTube menshi yo mu Rwanda arabigarukaho, ama YouTube menshi mu Rwanda abigarukaho, ndetse n'ahantu hanze byitwa ko ku maradiyo y'abantu bari muri opposition nabo bakabigarukaho. Ntabwo namenya timing impamvu ki bigarurwa, ntabwo namenya purpose y'icyo bashaka kugeraho. Ariko kubindeba njyewe bitewe n'uko bamwanyandikiye abankurikira cyangwa bamaze igihe mukurikira cano yacu, ntabwo nirengagije ibyo munyandikira. Niyo mpamvu ngira ngo mbivugeho wenda mu buryo nshoboye ku giti cyanjye, kandi nkabivuga ku izina ryanjye, ntabwo mbivuga mu izina ry'ubuyobozi bwa Rwanda National Congress kuko iyo mandate ntayo mfite. Njye ndabivuga nk'umuntu tuziranye w'umunyamakuru dukorana ibiganiro, kuko hari ikintu kimwe je mundi jazo yavuze ati iyo bahora bavuga ikintu yavuye muri bangu papa we yaramubwiye ati bakuvuga ku kintu n'ugira iki kivugaho gihinduka ukuri cyangwa gihinduka kirakwangiriza ariko ku giti cyanjye ahangaha nta kintu kinyangiriza kubera ko njyewe njye ndavuga ibyo mwanyandikiye n'ibyo mwifuza wenda ko navugaho kuko ari byo numva nshoboye ariko simvuga mu izina rya Rwanda National Congress kuko ntabwo iyo mandate nyifite ndavuga mu izina rya Gisase Ndayizeye nk'umuntu uri kuri iyi mihanda cyangwa ku itangazamakuru ariko ibi nanone bijyanye n'ikiganiro Jean Paul Turayishimiye yakoze mu cyumweru gishize aho bivugwa ko yatanze amakuru yose ashoboka njye mbibona mu buryo butandukanye ntabwo ntekereza ko amakuru yatanzwe nk'uko bikwiye kukubona yuko ibyo yavuze byose byari bizwi nta kintu gice nkeka yazanye ku buryo wenda abantu bavuga bati yakoze ikiganiro cyiza yatanze amakuru yose arabisobanura ntabwo ariko njye mbibona kandi ni uburenganzira bwe ntabwo namuveba azi impamvu ki yatanga amakuru muri wa buryo kubera yuko pozisiyo ye turayizi muri iyi myaka irindwi ishize uko ikibazo kibazo cyitwayemo ntabwo nategereza ko yajya hanze y'iriya mirongo yatanze ku giti cyane njyewe Serge Ndayizeye ni ubwa mbere ngiye kuva kuri iyi nkuru mu myaka irindwi kuba ntacyo nabivuzeho mu kindi gihe si uko ntari mfite ibyo navuga cyangwa nagiye menye ahubwo ni uko uvuga uti reka ikibazo tukirekere ba nyiracyo bakomeze badiringe nacyo wenda ukuri kuzamenyekana ariko nababwira yuko kugeza kuri isaha aho kugira ngo ukuri kumenyekane hari abakomeza gusiga icyasha ihuriro nyarwanda na bamwe mu bayobozi baryo cyangwa ba bayobozi baryo Pierre Kayumba Nyamwasa yari umwe mu bayobozi n'ubwo uyu munsi yagiye ku ruhande arimo nararibonye hari muramu we Frank Ntwari ukomeza kugarukwaho nawe twabanye mu ihuriro nyarwanda abo ni abantu navuga ko babakomerede twabanye kandi ndamutse menye ikibi baba barakoze njye ntabwo nabahishira aha rero ni ikintu gikomeye cyane
njyewe reka mbanze mvuga utuntu ntabwo ndi bujye ntinda kuri reaction ya audio ye mu by'ukuri ku buryo kubera ko nzi ko yamara isaha kandi ngomba kugenda hari ibyo mpagarika kugira ngo mbasobanure ubwo nagira ngo mbabwire uko ndibuze kubigenza ntabwo ndi butinde icya mbere aravuga ko mu myaka irindwi yose urumva ko nawe aremera ko nta kintu yigeze abivugaho ntabwo nabyo ubwabyo yenda nk'umuntu ufite icano cyangwa se umuzindaro cyangwa se umuyoboro ihuriro rikoresha akavuga ati ntabwo ndigera mbivugaho ntabwo yumva ngo impamvu bigaruka ngo ntabwo yumva impamvu bigaruka nagira ngo mbabwire ko kugarukaho si ubu gusa kugarukaho ni ibintu bizahora bigaruka binyine ntaho bishobora kujya keretse nyine hari umucyo utanzwe kuri iki kibazo cya Ben ntabwo Ben ari umuntu nta muntu wo kuburirwa irengero n'uburi irengero rwo hariya kwa Kabuga turabavuga nkanzwe umuntu w'umusangirangendo twakoranye warimo uharanira impinduka warangiza akaba urwengero kandi bikanavugwamo uruhare rwa bamwe mu bantu bakoranaga kuvuga ngo ntabwo uzi impamvu bigaruka nabyo ntabwo mbyumva ubwabyo cya kabiri abakwandika uravuga uti njyewe n'abanyandikiye niba waravuzwemo rimwe gusa cyangwa se bivugwa abantu babireba bakaba bahari bavuzwemo kuki badafite bakwandikiye kuki ni gute bashaka ko ari wowe ugira icyo ubivugaho ntabwo mbyumva niba ari byo cyangwa keretse niba ari byo wowe wiyandikiye cyangwa se ukumva koko nk'uko ubivuze uti hari amakuru yenda ku giti cyanjye Serge numva adahagije sinzi niba yenda waruvuga uti yenda ahubwo nje gutanga arenzeho kuri makeya wumvise ikindi uti ikibazo nakirekeye ba nyiracyo sinzi abari bo icyo nemeza cyo nuko ikibazo kitarifite ba nyiracyo bandi ba nyiracyo ni mwebwe ni twebwe ni ihuriro nyarwanda n'abandi bantu bafite bashaka kumenya ukuri ku kibazo kijyanye na Ben ntabwo rero wavuga ngo ni ikibazo ngo njye nakirekeye ba nyiracyo ari wowe uri kuri fesi ari we buri munsi ku mugoroba uze kuvuga ifashe ibendera rya RNC abo banyiracyo ntabwo nzi ibo ari bo bakirekeye banyiracyo cyangwa se yenda niba noneho umuntu wari waritangiye igihuriro yageze aho kubera ko aguye mu bibazo ugakagira banyirawe ntiyongere kuba uwa RNC uti bateye icyasha RNC icyasha icyasha ukuvuga ngo uradefendi opozisiyo ko ntabwo uvuga uti bavuze nk'abantu uravuga ko babateye icyasha ni ukuvuga ngo barabahindanyije bababeshyera donc urumva ko deja ukuri wowe uragufite urakuzi uzi ko ukuri kuri ahandi ariko kuri RNC ibyo babavugaho ni icyasha uti ba ntwari ba Kayumba utabo rwose ni abakomeredi wa ntwari yashinze n'ibintu bye ariko uko bigaragara nyine nuko harimo cya kintu cyo kuvuga ngo turakomeza kwebwe niba niba n'abafatanyabikorwa muri za crime abafatanyabikorwa ariko mu byaha mu bibi nubwo bagenda bakajya mu bindi ariko ya n'umukomore n'abakomarade Benoit mbere yuko nyongera gukina iyindi video keretse niba ushobora kugira icyo ubivugaho
ya Jean Paul ndumva nshaka kugira icyo mbivugaho gatoya ariko mbere yuko ngira icyo mbivugaho ndagira ngo mbwire abadukurikira aka kanya ndetse n'abazadukurikira mu minsi iri imbere ko impamvu ya mbere yanzanye aha ngaha ni ukugira ngo nisobanure ku bintu bimwe Serge yamvuzeho cya kabiri no kuvuga ku byonzi bien sûr kuri Ben Rutabana byabana ngombwa no ku bandi ariko ikintu nyamukuru cya gusubiza no kugaragaza ukuri ku byo Serge yamvuze ubwo rero ndumva ari amagazi reka rero ngaruke kuri icyo ngicyo wari ubaye nk'usesengura unavugaho ubwo nutaza ntaza kugira amahirwe wenda ukaza gukina video cyangwa se ahandi
hoseaza
kuyaranja bivuge igihe cyabyo ubwo nikigera ubwo rero
uramutse ndagira ngo uce mu ijambo uramutse udafite n'icyo uvuga ugategereza nabyo nta kibazo ni ukugira gusa ngo ntahita nashena yenda nkutwaye ijambo ariko aho bigeraho bakuvuga ndaza kuguha umwanya
aba yahumura kubishaka rwose ndabikora uko byifuza ariko kirebana n'uburenganzira bwo gusubiza cyangwa se kuvuga ku cyo mvuzeho cyo ndaza kugihagarara hanyuma rero hari ikintu cyo Serge yabaye nk'uvuga Serge turasiranye turamuzi ibyo kuvuga yuko yaje ku giti cye nta wumutumye uwabyumva uwo ari we wese ashobora kumufataho ko atari ukuri reka tubyite ko Serge yafashe icyemezo cyo kuza gusubiza ibyo umwari mwavuze ndetse akarengera kuko icyo kiganiro muri mugikorage ntabwo nari ndimo Jean Paul kuba rero yafashe initiative zo kuza gusubiza ibyo umwari mwavuze ikagira ahantu ashobora kubivugira kuri radiyo ya RNC atayivugiraho nk'umuntu watumiwe wenda mu biganiro rusange wenda ngo aze kubazwa icyo kibazo kimutungure tekereza yuko byonyine ari uko yaba yarengereye ndetse bibaye n'ibishoboka RNC yagomba kugira icyo ibivugaho nyuma y'uko umunyamakuru wakoresheje radiyo yabo yarengereye ibyo yavuze bitari ukuri kuvuga rero ko mu by'ukuri yaje akaba amaze imyaka yose atavuga kuri ibyo bintu ndetse yongeraho ko burya kenshi ikintu gikomeje gusubirwamo inshuro nyinshi kiba ari ukuri ni nayo mpamvu natwe twemeye kuza gusubiza iki kintu kugira ngo tutagaragaze uko kuri kwiyagaragaje kandi mu by'ukuri harimo ibinyoma byinshi cyane nkaba rero njye navuga yuko Jean Paul ntatinze mu magambo yuko icyazanye Jean Paul nticyateguwe kandi inako icyazanye Serge ndayizeye kuri radiyo itahuka radiyo RNC birumvikana nticyateguwe kandi yagikoze nk'uko ubuyobozi bwayo bw'iyo radiyo babimutumyeye Jean Paul
sinshaka kukunyomoza sinshaka kunyomoza ariko radiyo yo ishobora kuba mu minsi iri imbere yenda bazakora deklarasiyo yo kwitakira iya RNC ibyo byo uzabyitege ubitege
ahari hose
kuri ubu ntibiragenda kuri ubu ntibiragenda
kuri radiyo iyo atavugira kuri radiyo bafite umuvugizi ndibaza hari uburyo bwinshi bukoreshwa iyo bitaba kuri radiyo hari imbuga nkoranyambaga zitandukanye ubutumwa butambuka abantu bose bakabibona
oya nibyo oya gusa nashaka kugira ngo iyo ni information yindi itandukanye n'ibyo turimo ariko iyo ishobora kuba byararangiye sinzi niba hari n'abayobozi bo kuri iyo organization bakijya kwivugira ariko nzi ko ashobora kuba hari iyo ni bitsi ngombwa si byatuzanye ni byatuzanye nuko bavuga guti radio ya iracyariyo kugeza mu gihe kiri imbere ubwo bazahita yenda bihinduka ukumva ko itakiri murongo wa wabo rusange ndagira ngo nkomeze aho twategereje
ngo tugendane tubwizanye ukuri kuko iyo abantu bavuze ngo amakuru yamenyekanye mashyashya noneho umucyo watanzwe watega amatwi mu byavuzwe ukibaza ikintu gica kijemo abantu babonye ko amakuru yatanzwe ukagishaka kibura natangiye mvuga timing y'uyu munsi n'impamvu kibona ku Rwanda ikibazo cya Beni kirimo kiravugwa cyane yagarutse mu Rwanda aho yarafungiye aho yari hishe noneho yaje bagakora nyine na za Photoshop yururuka i Kigali byose nibyo navugaga ni sindi umuhanga mu bintu by'iperereza cyangwa by'ubutasi cyangwa bya intelligence ariko mpita mbona yuko hari ikintu kiba kigambiriwe kiba kishwe inyuma ibibazo rero mwanyandikiye cyamaze iminsi munyandikira nibyo byatumye ejo nashaka kuvuga kuri iki kibazo ariko ntibyankundira bitewe n'ikiganiro kirekire twagiranye na Jean Bosco Ngarama kandi nongere mushimire nkimara kumva ikiganiro cyabaye mu cyumweru gishize kuri chaine ya Jazo ndakeka yitwa Lettre à Mihigo je pense niba ntibeshye ubwo abandi murankuzura niba nibeshye
Pascal se biragoye kumva ko Serge atekereza kuri ya chaine ya Jazo yitwa Mihigo Mihigo na Miruho ni ibintu biri distinct so ariko ugenye iyo ndapansa gusa ageze ku minota 9 nawe ubwe urabona ko byamugoye kujya mu kibazo ubwacyo minota 10 igeze akirimo gushakisha kwisobanura impamvu agomba kugira icyo avuga
nakurikirana cyose ndakirangiza nta munota n'umwe nasimbutse nyemera kucyumva njye nafashe telefoni mpamagara mushiki wa Beni Emerance wakiyoboye ndamubwira nti hari ibintu mutavugisha mu kuri ugomba gutanga umucyo kuko muravuga ko mwatanze ukuri ariko ntabwo mwagutanze ikibazo cya mbere nabonyemo kandi ibi ndavuga kuko ni ibintu njye n'abarimo nanjye nubwo wenda ntari muri biro executive ariko nari umunyamakuru kuri Aditahuka cyangwa nakurikirana ibyavuye muri biro politiki ni kujya muri biro politiki ku buryo nabasha kubimenya najyaga kuri radiyo buri mugoroba maze gukora consultation y'abayobozi bo mu ihuriro nahamagara secretary general Gervais Condo niba nibuka nahamagara mugenzi wanjye Jean Paul tukaganira ikibazo cya Beni cyari gifite imbaraga nyinshi ku buryo mbere yo kujya kuri anteni wagomba kugira ufite message utanga cyangwa uvuga kuko abantu barakikubazaga waza kuvuga andi makuru akabwira ati no ibyo ntabwo tushaka kubyibaza tushaka kumva ikibazo cya Beni ari hendi muzima ni mu mugarure iyo nkuru twayiciyemo byensi muri iyi myaka irindwi ubwo twari turi kumwe murabyibuka nta mugoroba n'umwe washobora kuza kuri radiyo ngo uvuge amakuru yo mu karere uvuge ibitagenda mu Rwanda batakubwiye bati no ikibazo nyamukuru uvuga kuri Beni arihe muramuzana ari muzima cyangwa arapfuye mutubikire iyo challenge nawe nayo umunsi ku munsi ndabibabwira ko aribwo bwa mbere ngiye kubivuga mu myaka irindwi so nkimara rero kubona kiriya kiganiro cyabaye nkuko nabivugaga ko abantu benshi bakurikiye ikiganiro cya Jean Paul bavuga ko yatanzeho umucyo ariko abenshi bagira ikibazo bikurikira hari abambwira bati ibyo mugenzi wawe Jean Paul yavuze wemeranya nawe mu gihe mwakoranaga hari ibyo nakwemeranya nawe ariko nibyo ntemeranywa nawe ibyo nakwemeranywa nawe ni ikibazo gishobora kuba conflit interne muri organisation peut-être abantu bashobora kuba batavuga rumwe ku kintu runaka ibyo byo navuga yuko wenda Beni yari afite ibibazo bye personnel atumvikana wenda na bamwe mu bayobozi ibyo rwose ndumva abantu bari mu masosiyasiyo n'amashyirahamwe hari igihe abantu batabona ibintu kimwe
wow
bikaba byatera amahari yo kutumvikana kuri sije runaka ariko kumva yuko abantu batabona ibintu kimwe byavamo kugambanira umuntu ibyo ntabwo ngiye mbyemera nta nubwo mbishyigikiye
wow ok ndagira ngo mpagarike aho ngaho amagambo Serge yavuze yavuze aha yabivuze kimwe n'inkiya nk'ayo Chondo yavuze kuri BBC avuga ati ndamutse menye ko mwihuru hari abantu bariho bakora ibintu by'ubugambanyi nabivuga ni nko kuvuga ati nabatamaza ariko ahangaha ndagira ngo mvuge ku tuntu dukenye ati ntabwo Jean Paul yababwiye amakuru yose ni ukuvuga ngo keretse niba wowe warageze ukamubwira uti hari ayo namubabwiye ayo wa complice yatababwiye icyo ni kimwe icya kabiri uravuga uti kuko urumva ko deja kujya gushaka mushiki wa Ben ugatangira kumubwira ati nkwiherane Jean Paul ntabwo yabwiye amakuru yose nizere ko yenduza kuyavuga ahangaha I doubt it ariko urumva ko nyine wagize iyo kuhaje yo kujya kuvuga uti okay ntabwo yababwiye byose utariko Ben uti Ben nta kibazo by the way wabanje kwemera ko wakurikiraga buri kintu cyose wavuganaga na buri muntu wese donc bya bindi byo kuvuga ngo ni ibyabo icyo ngicyo tukivanyeho birumvikana ko bitari byabanyirabyo nawe wari ubirimo ijana ku ijana urangije uti Ben yari afite ari internal promote ko ibibazo bwite s'il vous plaît mumbabarire mumbwire ko atari agashanyaguro akangaka ibibazo bwite Ben ibibazo bwite yabigiraga mu Bufaransa mu muryango muri business ze mu kazi ke ibibazo bwite ntabwo biza muri organization ibyo ntabwo ari byo yagize ni ikibazo ntabwo ari ibibazo yagize ibibazo ni bwite yagize ikibazo politique na organization ni miyoborere nuko ibintu bigenda nibyo atumvikanaga no murongo runaka organization hanyuma bikavamo ko azana kuburirwa irengero kubyita ko ari ibibazo bwite sinzi niba ibyo ari byo wavugaga ko byatuma yenda abantu baguha icyizere bagira icyizere ko noneho ujye gushira ibintu umucyo niba hari n'uwakwandika icyo kintu kamusubiza ngo ibibazo yagize ni ibibazo personnel really nibaza ko ibyo bintu nawe uzabyisobanuraho igihe cyabyo then wangiye gukomeza
ni kibaza kugira ngo ngire icyo rongeraho
cyangwa uramutse kandi by the way uramutse hari nkaho uvuga uti Jean Paul hagarika aho ngaho hari icyo nshaka kuvuga nabwo wampagarika ariko niba nagiye gukomeza niba nta kintu wongeraho
okay nta kuntu nagira icyo mvuga Jean Paul ndagira ngo mvuge ku kintu kimwe Serge yarabaye nkumvugaho aho yavugaga ati hari ikintu cyari kishinyuma y'ibintu bimwe na bimwe ndetse by'umwihariko asa naho agaragaza yuko aziho amakuru ku kibazo cya Beni kuko atabaga kenshi mu nama za executive kuba rero nk'umunyamakuru yarashobora gusubira inyuma akabaza amakuru yavuzemo kuko biwumvikana wagombaga kuba ari mu nama za executive ariko ndagira ngo
batara bageze abamvana no kuri liste invitation ndaza kubikubwira ko bigeze igihe cyacyo
ni wewe wenyine nange nuko ubwo rero ndagira ngo wenda nange ngicyo nongera kubyo umuvandimwe Serge yaravuze mu by'ukuri nange nk'umwe mu banyamuryango bahoze bari muri RNC nari mambure wa biro politique ariko ntabwo ningeze mba mambure ntabwo nigeze mba mu nama za executive ariko inama za biro politique narazitabiraga kuzihe mpamvu mu byukuri nari umuyobozi w'intara y'Ubufaransa kuvuga ngo nigiye wayoboraga intara y'Ubufaransa intara y'Ubufaransa yari ifite uturere twinshi dutandukanye navuga Paris akarere ka Paris akarere ka Rouen akarere ka Lille akarere ka
Lyon
do akarere ka Lyon hari n'agateganyo ko twari turimo dutegura kugashyiraho uburyo bw'umugara uburyo bugaragara Strasbourg n'ahandi aho se hari abanyamuryango ariko n'abakuri utwo turere abitwaga abakoordinateri b'uturere ubwo rero nk'umuyobozi w'intara nari mfite manda inyemerera kwitabira inama za biro politiki aho niho nshatse kugaragariza abadukurikiye ko ibyavugirwaga mu nama za biro politiki cyane cyane ku munota wa nyuma inyuma y'iburirwa rya Beni gutabana bikurikiraga ndabizi n'ibitekerezo byanjye
ahangaha bero narabeye muri politiki umuntu iyo ari umuyobozi w'intara mu gihugu runaka uri umuyobozi w'intara ni ukuvuga ngo uba witwa senior cadre. Senior cadre agomba guparticipatinga byanze bikunze muri executive committee, agomba kuba yirimo. Executive committee ibigizwe na senior cadres. Politics bureau, kuba member of politics bureau ni ukubura umunyamuryango ordinary. Kuba umunyamuryango ordinary rero ntabwo biguha uburenganzira bwo kuparticipatinga inama ya executive. Ntabwo bishoboka yuko umuntu yaba umuyobozi w'intara ishyaka runaka hanyuma ngo abe adashobora guparticipatinga mu nama ya executive, keretse abakora uru rwego politike babaye arinjije.
Ndagira ngo mbwire abadukurikiye ko ahani naho nza gusanga ngaragaza uyu Beni uko muzi. Icya mbere, Beni yari umusirikare twari tuziranye na mbere y'uko ajya muri RNC. Si ibyo gusa, Beni amaze kwinjira muri RNC twakomeje kumenyana ndetse no gukorana mu by'ukuri bya hafi n'umwe mu bantu bari muri organization nanjye ndimo. Ikindi, Beni yabaga mu Bufaransa ariko inshuro nyinshi yakoreraga mu Bubiligi. Ibintu byinshi rero byabaga byateguwe, akenshi Beni twabaga tubirimo kandi tubiganira, ariko by'umwihariko ni inshuti yanjye mu by'ukuri. Aho rero ni naho nza kugaragaza uruhare rwanjye kuri Beni. Numva neza ari naho nza kuvuga kuri ya ngingo navugaga ya kabiri isobanura ku byo Serge yavuze azi nanjye nzi nabonye n'amaso numvise n'amatwi yanjye. Jean Paul Nitambe ngarubyanga aho no gutinda.
Urakoze cyane kandi rukomeze.
Ndamutse menye ko bindi hari nabirwanya kandi nkabirwanya ouvertement ntaciye ku ruhande. So kubambazaga rero bati wemera ko Ben afite ibibazo wenda muri organization. Navuga ko ibibazo yari abifite biri personnel. Bitewe n'uko wenda afite icyerekezo gitandukanye cya organization. Noneho niba afite ibyemezo icyerekezo gitandukanye cya organization we yakibonamo nk'ikibazo cye, ariko ntabwo nakita ko cyamuviramo guhura n'isanganya ahuye nacyo. Aho rwose ndumva bisobanuye ku kibazo nabajijwe hariya.
Ok, ntabyo usobanuye, ahubwo gusa yenda ukivuye icyo kibazo, ariko ibyo ntacyo usobanuye, kuko kumva ko umuntu agira ibibazo bwite akaba yavamo ubugambanyi cyangwa se kamwe byabaye mu by'ukuri, nibaza ko n'uwakubajije yumvise ko ntacyo wamushubije aho ngaho.
Abandi baravuze bati igihe kibaye kirekire RNC yagize silence. Ntabwo nkeka ko RNC yagize silence. RNC ntabwo nkeka ko yagize silence kubera ko RNC ni political movement, ni organization.
Muri exekutifu asubira muri exekutifu umukomiseri turakomeza, ariko ubwo nyine kumva ko yajyaga za Mozambique, yajyaga South Africa, yajyaga Uganda, yajyaga mu Bubiligi nk'uko babivuga, nubwo yatuye mu Faransa, yajyaga yatuye mu Bubiligi nubwo yari mu Faransa, ahantu hose akajya gukora za mobilizasiyo no kubaka n'izo nzego, niwe wagendaga na Switzerland ajya kubaka inzego mu bice bitandukanye, gushyiriraho amakomite mashyashya. Yari afite inshingano zikomeye cyane. Ariko muri ibyo bintu mu kubaka ubushobozi muri RNC hazamo n'ikintu kijyanye na cash. Franga abantu arabaterankunga arabagira neza, ayo mafaranga Ben ayagiraho control. Aho yagiriye control kuri ayo mafaranga, ibitero byinshi byariyongereye, ntabwo yongeye kugira amahoro. Timwe bagakora n'ibintu bakamubwira ati hari ibintu twakoze bikeneye amafaranga, kandi byagomba kuba ariwe wabisankisiyoni yaribye mu nshingano ze, ariko rimwe na rimwe kugira gusa nyine ngo amafaranga bayarekure. Ben kuva yafata kontrole y'ayo mafaranga y'abantu bagira neza, abantu bashaka gushyigikira organizasiyo, yagize ibitero bitarigera bibaho. N'abavuga ko nanjye kandi ndimo ko ari ikintu cy'amafaranga cyatumye habamo gutangira kugira ngo bamuhagurukire barebe ko hari undi muntu wagira akise kuri ibyo bintu by'amafaranga ko niho hari urumva nyine byari wasanksiyonaga amafaranga asohoka hari izo kujya muri izo mobilizasiyo ingendo z'abo bayobozi abantu basanga harimo inyungu runaka intambara ziratangira kuko jyewe ntushobora kumbwira ngo Kayumba bigitangira yari afitanye ikibazo na Ben ntabwo yari afitanye ikibazo nawe niwe wamushyize muri uwo mwanya bwa mbere ataranawutorerwa Nkubana amaze kugenda ntabwo rero icyo gihe yari afite ikibazo amafaranga amaze kwinjiramo haje ikibazo jyewe ndabivuga mbihagazeho ko ari icyo kibazo cyazanye induru cyazanye konfuri kubera ko Ben ni umuntu uri strict yaravuze ati amafaranga azajya asohoka ariko agiye mu kazi agomba gusohoka kujyamo ibintu byo kugenda munyuza aha bavuga bati kanaka amafaranga 2000 2300 bingahe no barabihagarika njyewe ndagira ngo mbabwire ko ikibazo cy'amafaranga aricyo cyabaye intandaro yabyo byose ibyo byo kuvuga ngo i Bugande hari abantu babonye bandika bavuga ngo kuki yajyaga i Bugande ngo kandi ngo ari muri RNC no yari amaze kugira influence muri Uganda nayo itari adakeneye gusaba uburenganzira Kayumba ngo amubwire ati mbwirira kanaka no yari asigaye buriya ntabwo ari ubwa mbere yari agiye niba atari ubwa kane ahubwo yaragendaga akabona nabo ashaka kubona nabo atanyuze muri iyo nzira ibyo gutekereza rero ko kandi ibyo nabyo byazanye ikindi kibazo byo gutekereza ko ngo atari kujya i Bugande ngo atumvikana ngo nabo no muri RNC ibyo yenda of course bashobora kuba ariho nyuma haje kuza ikibazo cy'uburiganya ariko ntabwo yari agikeneye kubaza umuntu randevu n'icyo gihe yagiye ntawe yabwiye kandi umvise ko bavugaga ngo article zirahari ngo Ben arindwa kurenza uko abajenero bo muri Uganda barindwa u Rwanda ariko rubyandika aho rero nagira ngo nsasire bumve ko kugira ngo agire ibibazo ntabwo byaturutse mu ijuru ngo bikikubita hasi yari afite influence atagisaba uburenganzira yari afite controle y'ikigega nabwo kandi atarayamba kuba ngo nayo abanyamuryango ba RNC bakoze ntayo bari bafite ahagije ahubwo abantu babagira neza bashobora kuba ari abacuruzi bashobora kuba ari abantu bifitiye amafaranga yenda babitse ariko bashaka ko RNC yazagira igigeraho batangira gutanga amafaranga Ben abo mwizerwa noneho ibyo bimuzanira ibindi bibazo
bakundwa murimo kumva ko agahuru k'imbwa kahiye kwa Rwigara n'abatekinisiye cyane n'abahanga nyuma y'uko babonye umusaza wabo baracecetse bamuhishe imyaka 5 bataramushyira ahagaragara ariko bakeneye kumenya idiro ishimutwa rya Ben Rutabana n'abandi babigize mu ruhare waye niyihe mpamvu yabiteye urumva ko Jean Paul Trejmi yatangiye gusobanura ibibazo by'amashiringi uko boganayizingaga amashiringi n'uko bakoraga management buri muntu arimo arirwanaho kubera ko Jean Paul Trejmi namara kuba rejected no kuba Rwigara karaba kamubayeho araba adafite icyerekezo Serge Ndayizeye birumvikana ko aracyari muri RNC birumvikana nk'umuntu wakoranaga na Jean Paul Turayishimye yagomba kugira ikintu abivugaho either negative or positive si ngombwa ko abyemeza si ngombwa ko avuga rumwe na Jean Paul Turayishimye kubera ko Jean Paul Turayishimye ari ku ruhande rwo kwa Rwigara mukanjye manyadene Rwigara none undi nawe ni ukuvuga ngo barapasuye habayemo gushwana bamaze gushwana buri muntu agira uruhande yumva ashaka kujyamo of course Jean Paul Turayishimye nk'amagigiro wa leta y'u Rwanda hamwe na Benon Muhoza bagiye ku ruhande rwo kwa Rwigara kubera ko bashakaga kwigarurira umuryango wo kwa Rwigara kandi kuko barawigaruriye kugeza naho bica umukobwa wabo Anne Uwamahoro Rwigara wavuzwe mu gice cy'ubuhanuzi cya 1057 itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2023 of which it came to pass on 28th December 2023 no kuvuga ngo hano kwarwira noneho batangiye kujora one by one. Kandi byatangira ngo nande byatangira ngo na Jean Paul Ntagara ashyira ku karubanda Jean Paul Turayishimye. Jean Paul Turayishimye ajya kuri kariya gacano ka Retre Emiro ka nuza wimba yitwa Uwimana Soni Soni Uwimana musaza wa Adeline Mukangemanyi ajya kwisobanura no gutanga ibisobanuro. Urumva yuko na Serije yaje guhamagara mushiki wa Bere Rutabana Emma Kayijuka uriya mugore wa madamu wa uriya munyamakuru azakora kuri TVRI bamwitandira kandi izina barivuze izina ryinjye nkunda kuryibagirwa Jean Claude bla bla. So ni ukuvuga ngo ibihe birakomeye, ibihe birakomeye. Investigation nibwo igitangira. Muri investigation rero itangiye ubushize nababwiye amakuru n'amakuru navuganye na madamu nabo nyine mu cyumweru gishize za Magigiri mu kadomo bavuga ngo Bede yagiye muri yagiye mu Rwanda kandi babivuze nyuma yuko Jean Paul Ntagara atanze amakuru bisobanuye yuko Jean Paul Ntagara agikorana na leta ya kadomo. Jean Paul Ntagara amaze gutanga Jean Paul amaze kugaragaza ko ari wagize uruhare mu ishimutwa rya Bere Rutabana leta ya kadomo byabaye ngombwa ko nabo bashyira amakuru kuri za nkoranyambaga za social media hirya no hino. Nyuma yaho urabona ko nyine bagira ngo bateribuye mu gihe urubare bigisohokamo. Nyuma yaho Jean Paul biba ngombwa ko avuga atangira kwisobanura. Reka tubwire Serije y'amakuru avuzwe muri za Magigi bakavuga amakuru y'ibinyoma baba bakeneye, hari ikintu baba bakeneye kumenya, bakeneye kumenya amakuru kuri uwo muntu. Wumve ko wenda bavuga aho aherereye n'uko bimeze cyangwa n'ukuntu abo Leta y'u Rwanda yakoresheje babigizemo uruhare, nimba hari amakuru baba baravuze cyangwa nimba hari icyo bashobora kuvuga noneho bagatanga amabanga. That was the behind the purpose. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ko kugeza amagingo ya ntabwo Leta y'akadomo izi amakuru nyayo afitwe no kwa Rwigara, ndetse ntibazi n'uburyo Bene Rutabana yarekuwe. Aho ngaho harimo kizungu mkuti, kuna kizungu mkuti hapo katikati. So ni ukuvuga ngo iki kiganiro tugiye kukirangiriza hano kuko ni ikiganiro kirekire gishobora gutwara amasaha around 3 hours, kandi ibintu bavuga ni bya bindi basubiramo. Serije Ndayizeye aravuga, Jean Paul akongera akamuvuguruza, urabona barimo baraterana amagambo, agahuruka imbwa karahiye, twabaciriweho iteka tubaha file number. Serije Ndayizeye yahawe file number, Jean Paul Turayishimye yahawe file number, Bernard Umuhoza wiyicishije Kaporali Gafirita hano Nairobi ni watumye ashimutwa, twamuhaye file number. Jean Paul Turayishimye, Jean Paul Ntagara bahawe file number. So it's time of God's judgment. Bano bantu baciriweho iteka batangiye gushwana, batangiye kuryana. Ni ibintu byumvikana kandi bigaragara kandi bisobanutse. Muri make in short, these people you know them, n'abantu muzi neza kandi musobanukiwe, bamaze gushimuta Gaporali Gafirita Emile, uyu Jean Paul Turayishimye yanyandikiye email ansaba kumuha telefone tukavugana ikiganiro, nkavuga uburyo mbona RNC naho bwari uburyo bwo kugira ngo attracking telefone, namara kuyibona ayihebere n'Umuhoza agaruke Nairobi aza kundangiza. Ibi bintu rero ntabwo twabivamo. Impamvu nkoze iki kiganiro kugira ngo mbereke yuko abantu bamaze gucirwaho iteka nta mahirwe bafite yo gukomeza kwihishira, ukuri kugomba kugaragara. Jean Paul afite impungenge zikomeye cyane z'uko kwa Rwigara bazamutahura ko yagize uruhare mu igambana rya Bene Rutabana, kandi ndabiyemeza ijana ku ijana yuko yarabifitemo uruhare nk'umuntu wari kivira wa Kayumba Nyamwasa yabigizemo uruhare. ariko noneho akaba yararyaga yarindumira kuwili yakoreraga Nyamwasa agakorana na Kigali, both side babita double agent. Naho kumurazi naho Benoni we ni umuntu nyine, Benoni ni umwega ubwo yafashe ubwoko bwa nyina wo gufata ubwoko bwa se. Benoni ubwo turamwitira ubwoko bwa nyina yajyanywe mu Bufaransa na Jacques Nziza, iyo nkuru narayibabwiye. Ubwo ni umwega, Jean Paul ni umwega, Jean Paul Ntagara ni umwega, you know, umva na ntuza James Munyandinda uvugira kuri radio iteme ni umwega kwa rwigararo bigaruriye abega kugira ngo abashe gukorana nabo abega bo mu nzu abega mu gice cy'abakono nibo barimo gukorana muri iyi minsi nibo barimo gukorana bibwira yuko bashobora gukuraho ubutegetsi bw'abega babagara buyobowe na Paul Kagame ngaho uko niko ibintu bimeze ikibazo nuko giteye ibintu birakomeye kandi ntabwo bizoroha reka tubashimire mwese kuri iki cyumweru tubifurize icyumweru cyiza tubifurize ukwezi kwiza kwa gatandatu twatangiye 2026 aya ni amakuru nyine yisubiranamo ry'abantu bari bashinzwe kugambanira abandi bene Rutabana rero abaye imbarutso yo kubashyira ku karubanda none barimo barisobanura urumva aho Serge Ndeze ahamagara Emma urumva ko na Jean Paul yagize akantu ko kumva ko Serge Ndayizeye yahamagaye mushiki wa Ben Rutabana bakavugana umvise ko mvuze yuko ngo atazi nimba ibyo yamubwiye ari ukuri ngo ariko ngo Serge yavuguruje amakuru Jean Paul yabahaye ni ukuvuga ngo still Jean Paul aracyari mu kibazo mugire ibihe byiza muri kumwe n'umuhanuzi Magisha Lainesha kuri radio inyange.news.com uyu munsi ku cyumweru egretnews.com iraba down ntabwo nkuko twari twabasezeranije twagize imirimo myinshi cyane ku wa gatanu ntabwo byakunze yuko dutangira kuyiredesigninga ndetse no ku wa gatandatu uyu munsi ku cyumweru rero iraba down muraza gukurikira ibiganiro byose kuri inyange.news.com inyange news single s not double s ni ukuvuga ngo ni ya inyange news ya kera ntabwo muri bushyiraho za S2 ahubwo murashyiraho single S mugire ibihe byiza mugire icyumweru cyiza.